ngabavuganya kuwa president bagenda maso n'okunoonya obululu omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni asabye abantu b'ebitundu by'Ebulukiga mu Kigezi okwewala ebyobufuzi ebyawulayawula nti kuba y'ensibuko y'obwavu n'okusigalira emabega. President mu kiseera kino atalaga district mukaaga mu bitundu by'Ekigezi nga asinzidde mu kakuyege we n'ategeeza nti ekibiina kino ki NRM kyakugatta bantu so si kubawulayawula era nga kakuyege abadde amukubye mu kisaawe kye lwa mucyucyo mu district e Rukiga.